Na hisi uzito dunia begani, hawana huruma na cheka na fikiri utani. Soja harudi nyuma, najua sheria vitani. Ukweli na uma, ila napoza na mjani. Sawa tumetokea mtani, hatukuwa na ofisi, si tumetokea maskani. Hatukuwa na ndugu, mateka tutowe nani. Tulikesha nje, polisi wakatweka ndani. Yani, no money, no honey. Muonekano wangu likuwa haujulikani. Ta flani, nilionekana jemaa flani. Nilishika mziki wakajua ntashika gani. Don't cry mommy, don't cry mommy. Yale magali njano tulia una kwa jilani. Misa mtika yumba dele kesi makamani. Kukina selemani wako bize na sumani.
Nikipotoka ndo kumeliko maza iwe funzo now. Na tumeishi now. Msole nipo wapa kirahisi leo. No pain, no maliga, no cash. No past, maliga, no game. No pain, maliga, no cash. No past, maliga, no game.
Tumesomesho kwa mbege, shabebe sana zege. Sinone bisho, kisa nimevaa mlege. Baba mpige debe, kino ndo ni Moscow. Enzi hizo kabla ata tidi aje pige zeze. Ugali dona hatujui chipsi zege. Kabidi kupambana harakati kama chenge. Rasta kama chege, master kama swebe. Mara nyingi na kwa mpole, sio mtata kama chete. Makeke, maseke, ngerusha kete. Kabake na shangaa, kibwete melusha teke. Shazunguka studio kote mpaka kwa maneke. Leo niko na Cairo magoma weka tuweke. Yeah, nakumbuka muda walonsaliti na mkumbuka Yuda. Hakuna kipya na kumbuka kudra. Siwezi sahau nyumbani, lazima nitakumbuka kudra.
Nilipotoka ndo kumeliko maza iwe funzo now. Na tumeishi now. Msole nipo wapa kirahisi now. No pain, no maliga, no cash. No past, maliga, no game. No pain, maliga, no cash.
Tunakoma nao mpaka wanakoma wao. Na wapige bao, swapige kibao. Squeeze mabosi zao, tunakaa nao. Kwenye vikao vyao, tunaongea nao. Wapige kabali, mikabali yao. Wale wakali, mimkali wao. Hatuna habari, hii habari yao. Sio kwa watoto, hii hatari kwao. Jize sira wamenikomaza wao. Shauri zao, wambie sio size yao. Najua siku zote nabia kubariki kwao. Dawa yao, na wanyosha dada zao. Nisipokoma tankomesha. Uswaza tanchoresha, nisije nkafa kwa pesha. Silali sina muda na jegesha. Na kesha, tuliamini po siku tutendesha.
Nilipotoka ndo, kumenikomaza iwe funzo now. Na tumeishi now. Sole nipo wapa kirahisi leo. No pain, no maliga, no cash.